Walo kuna nizo kukulida ni chizuri buwa nti ya mawanga ganyome buwa ethnic minorities mungeri ya kagenji lega genda gale kwebali mubia nji gilizebio mutindo mi Uganda. Aipoche la ganti ebitundu nga ebintungo muendo guwaba somesa esente ezigenda masomero mubitundu bino no muendo guwebibina bana mbasomera kuchari kusomoza kwa manyi nyomu masomero mbitundu awali ya mawanga agaisibu wa mwamaso. Kunoiza wakule duwa kachoka kwa Competitiveness Commission okumali kisera cha mwaka mulamba mbitundu okuli echema saba akaramoja Lwenzori ne West Nile. Chazu ulibu wanchini wankuba denga ukusoma kumutendira kwa primary siku wakusasulidua msose mila lukuli biambalu bia masumiru uniform emele nentambula bikugira chama nyinyaba ntubava mawanga gao nobu wangwa binyome buwa songa nebisomese buwa ebita sosowaza nimi hububu wangwa buwawe tebisikiriza bantu kutuwa labana masomero akachio kawa damagezi nti abatekateke bisomese buwa bayingizemwe nimi ezaba bantu bano abatendeka basomesa ava mbitundu mnomwe njini abatuze banyumirwe no kusizibu tuwa labana masomero. Petu waisa abide babidye yasumia ripote eno oluvayimaruwa kuno onyeleza
ntiengendo mpamvu abana zebatambula okugenda ate kuba abasinga bawangalira mu nsozi enkuba bwetonya kizibu nnyo abana bano okufuba tukeyo mu nsozi wabulu ne bagenda ku masomero. N'ekirala omutindo gwo byensoma ebizimbe n'ensomesa yennyini ebikozesebwa mu kusomesa nabyo tebiriyo, abasomesa nabo bamuswaba n'ebizimbe nabyo biri yegeyege. Ebyazuuliddwa ennyo kwe kulaba nti abaana bano basomera mu mbeera tasaanidde, abamu batuula mu ttaka, abamu babajja ebibaawo kwe batuula, n'olaba nti ate n'ebibiina bibeeramu abaana abanjo.